kazi za kaza, adorable MC kwenye hiki faza, endelea wakaza.
Nahitaji mic moja himita kuifunza, peni na karatasi kisha napanga hoja. 11 nimefika, real MC kufilisika, snitch wota ngoja, sizi around nilipotoka, nimejikoki napokwenda himita na ichora kwa jewani paka fo. Nakumbuka nilipotoka NC za goody goody, I'm good, I'm good, kwenye mbiche siyo good boy, niko badi kwenye mbiche si delay, na make new track day after day, mpinzani ka retire, pass the microphone, Mgombas Empire. KT kwenye map, Masaka wanagwaya, navo drop kwenye bars, najaza mtu shots, yes yes yo, hatufanyi udu wans, watu black Mgombas. KT wani blood, yo, KT wani blood, nika dora MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fast, nika dora MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fast, adorable MC, call me the real G. Uwezo wangu mi kamwe hatufanani, sisi watasi hakuna sababu ya beef. Galimi in the house, hapa visu marufuku, na wapeleka puta hata kwa biti za madufu. Putwa hands on air, shit never stop, ustafuti umahiri, kichwa kime oversize. Hata kama niko soba na kaza hii mistari, umbundo mewakaza. Adorable MC wanaofia uwezo wao, na take chances zao kwenye hii baridi kali, na drop quality. Iti adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nita adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nita adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. It's a wonderful day, morning, Monday, mpaka Sunday, macho kazao wanakazana ni feli. Nisebra kati nimejifunza kusame, saba mara sabini, yeah, bless my enemy. Apo nilipo nipo, uko ulipo sipo, I'm on my way, me na watu black, na koma na harakati. Najua kilicho jiri, sijui kitacho jiri, umaskini au tajiri, awa fake ya wako really. Wanauliza nilipo toka, awa jui ili nitafika, na kaza easy hiti, na waza nipu himi stari, nina flow za KT, nina damu ya watu black, nina isia za Mgombas. Kuhazo ndo itikari, wametunisha vidari, kila hiti na watachi, kila chimbo na lozama, wanashindwa kuwaldi, ili chimbo la watu black, snitch you can't touch. Nite adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nite adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nite adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nite adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nite adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi. Nite adorable MC, 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 kwenye beti nimekaza na CWZ fasi.